Yui.
KNP Records.
ZVibes.co.
Baram, 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 bam. Baro.
Run. I tear in the house.
Coop, coop. Coop, chica.
Run.
Run. Get up, Dinah.
And I'm gonna do it.
Uduka. Uduka. Uduka.
Ugate.
Uduka.
Iwe.
Uduka.
Kimnachi.
Uduka.
Bakawa nyonyori.
Gai papitana po eza kura afe chupo. We musume viku kachupo kami chupo. Kushine tetanga romba zarete audi apu. Uwa nkongore afuira sangete audi
po. Gena papua pasta akafuna overnight. Ya one on one sister Jane would you hold me tight. Muma pempero chimwela chacha ya ignite. Booking ayango na kipapa imwe good night.
Wakumanya ratso musongo tapari.
Uduka.
Kaulire bakupele makari.
Uduka.
Rasiri pova ya kwika tatairia.
Uduka.
Kane ileta uma ule kaharila.
Uduka.
Na soko, 17 years wasanga tava na soka we. Wapesa kawa mutoi kuma 04. Wana kusangore tukane miro 4.
Mami 6 packs kio kukwatu na mawebu. iPhone na ring light ya kubeti. Mac X ku back seat na kakula. Na chizungu chama XS that bull.
Wale kukakuma pongo shmesh wala muto ya. Ushop right wa kuikato rina sonya. Uli na corona wapunga Maserati. Mwina refu a 10 million cash. Kusanga pachi deti na ba mukabe. Wachingishe chibiongo chafuira mukabi. Ifyo chingwati wapere fumo mwana wa musoni. Eroni, dere basemek, niwe batisoni.
Uri paketi, starta ya disi. Kwesa maspoon gero osa mukambisi. Kati nimbare zebe waza msukisi. Angale na nzeru waza zikfutisi.
Watilo baile kukwa isa kru kru. Ngora pupuka kabie pru pru. Kwa shivene mailo lelu ati ya mishishu. Kwesa no kufunya that's being childish.
Baku punzi la kabora arori kumisi. Run for your life, you could be PSV. What a winner, was Sanga Tini Guy Munobi. I saw Goro than a Vaseline, oh, way.
More music on ZVibes.co.